www.gorencdtower.com.
Whoa, whoa. This is Real Gentle's production.
Alaga Entertainment.
Wakunida maiwana, nimafuna nizipe, nimafuna zikweze kaka nizira hana hana, uda salama siye. Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wazivela jisoni.
Ndalira, 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 ndalira ina mama.
I've been trying to be in love for pretending to think I want to mama. Nani ndi mafuna kukonderwa kodi zote lezi sinalipo kalilo ina mama. Nani ndi mafuna kusamalidwa kodi zote lezi ndikuso watendeli ndaiko paini. Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wazivela jisoni.
Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wakesa misozi.
Nikakwila magaline akukusa malira bwenzilanga kuti usaone nsowina nanga lero ndichaniwe chikumutima kuwawa kukunditawa bwenzilanga chikundi nali nacho ine tendeleka kupata iwe lero kulota zaita nanga ndichani bwenzilanga eni yasiya kuenda pakaniza zotawa iwe. Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wazivela jisoni.
Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wakesa misozi. Marika ibalalo wawa mutima mwanga kufuna kuzuzai ana anga. Tani wana miyani tale wanga mwina ambuye sana lembe sikiri yangai. Mwana ngonena usiana kuzuza moyo wanga.
Wakunida mai wanga nimafuna nisipe, nimafuna zikweze kaka nizira hana hanga. Uda salama siye. Ndalira, 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 ndalira mama. Ndalira, baganda fika, wazivela jisoni.
Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wakesa misozi.
Ndalira, 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 ndalira ina mama. Ndalira, baganda fika, wazivela jisoni.
Music from www.gorencdtower.com.